macadkan oo ka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in howlgalka cusub ee USOM uu wajahayo caqabadihii fashiliyay kuwii ka horreeyey. Warbixin uu daabacay macadka ISS oo ka faallooda arrimaha amniga islamarkaana ka howlgala wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa shaaca ka qaaday in howlgalka shisheeye ee USOM uu wajahayo caqabada la mid ah kuwii fashiliyay howlgalladii hore ee magaca loo beddelay. Macadkan ayaa tilmaamay in howlgalka cusub uu wajahayo caqabada la xiriira maalgelin la'aan, taas oo saameyn ku yeelatay habsami u socodkiisa. Dhaqaale xumida xooggan ee haysata howlgalka cusub ayay warbixintu xustay inay meesha ka saarayso hadafkii rasmiga ahaa, kaas oo lagu sheegay hoos u dhigista awoodda sii xoogaysanaysa ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.